This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Shuti zijwi rya Amerika mwabonye Imana ikingura. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi abanywanyi b'ijwi rya Amerika bagiye gutanga ibitekerezo byabo ku gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru cya 20 kirimo kibera muri Brazil. Urubuga n'urwanyu rero. Put your flags up in the sky.
Urakoze cyane Mazi Kamirindi n'ubuyobozi bwa radiyo rya Amerika dukunda cyane. Nitwa Mbarushimana Seimani, abantuye I Nyamirambo I Kigali mu Rwanda. Hanyuma rero nk'uko babibonye ku rukuta rwa Facebook ya radiyo yacu Ijwi rya Amerika, nadusabaga kugira icyo tuvuga ku gikombe cy'isi kiri kubera hariya muri Brazil.
Yego.
Muri Amerika y'Epfo.
Yego.
Rero kombe birakomeye cyane kuvuga ngo uko ngira ngo uko imyaka igenda irushaho kugenda biba byiza. Nk'ubu ngubu ngira ngo twagiye tubona uko amakipe agenda atungurwa. Nta wari uzi ko bira Espanye bigira ibibazo bimeze kuri
yatsinzwe bitanu.
Yatsinzwe
bitanu kuri kimwe kandi ariyo kipe ya mbere ku isi uwo mwanya w'umuranye imyaka itandatu. Itsindwa n'Ubuholandi.
Abantu twaribajije cyane. Hanyuma ukareba Ubufaransa kugira ngo butsinde ibitego bitatu.
Kubusa.
Kubusa.
Butsinze Honduras.
Nonanga abantu bari biteze ibitangaza Cristiano ari bukore. Ariko ngira ngo uko birangiye turabibonye.
Ntiyanagaragaye.
Ntiyigeze anagaragara ahubwo ngira ngo yaragiye gukora amateka. Ngirango atari kuzibagirana, ngirango mwagiye mureba uburyo yashatse gukubita umusifuzi. Ariko nta mbo wenda bitewe n'ikinyabupfura cye ntabwo byashobotse. Gusa ngirango umupira urangiye nawe yibuze mu kibuga natwe twamubuzemo.
Yanababaye cyane ku buryo bugaragara ko batsinzwe byinshi.
Yababaye rwose.
Bine ku busa.
Abafana ba Portugal yo. Abafana ba Portugal nibo gihe nabonaga uburyo bari babuze uko babigenza basekaga bageze aho barisekera. Hanyuma rero ubungubu mu kanya kari imbere twiteze Afurika. Ugana iri bukene mu masaha itangira ngo yinanga na Amerika na mu kanya rero na Nigeria na Iran. Ikintu ukomeye cyane imikino ikomeye. Reka tuze gutegereza turebe. Rero ko twakora amateka tukaba twahanga muri biriya bihugu twavuga ko ari ibihanganye muri ruhago.
Ya Afurika yatangiye nabi, Cameroon itangira itsindwa ariko ku mukino wa kabiri Afurika yakinnyemo Cote d'Ivoire yo ishobora gutsinda 2-1.
Hariya yatugaruriye icyizere cyo kuvuga ko Afurika natwe ari abadushoboye. By'ukuri rero Thomas rwose kuvuga ngo iki gikombe kirimo kiratwigisha cyane kuko ngira ngo nk'Amavubi yacu hano mu Rwanda agomba kuzakuramo isomo, ndetse n'abayobozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda baza ku isomo hariya kugira ngo turebe yuko natwe wenda twazashyira tukagera mu gikombe cy'isi. Akandi kantu ntakwibagirwa,
yego,
nta kantu perezida wa Kenya yakoze irengagije ibibazo biri muri Kenya, ngira ngo nungu twabyumvise byabaye, ariko yishyurira ikipe y'igihugu cya Kenya
yose
kuvuga ngo
ijya kureba igikombe
yose. Kuvuga ngo ibyo byose nayo izakurayo isomo. Ntabwo twavuga wenda ngo perezida wacu nawe nafate ikipe yohereze wenda kubera ibibazo by'ubukungu butifashe neza muri iyi minsi. Ariko nizera neza yuko ubuyobozi bwa federasiyo y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda bugomba gukura isomo ahangaha kugira ngo natwe tuzashyire tugaragare kuko hariya rwose tube natwe mu makipe ya Afurika bavuga bati ngururi y'u Rwanda natwe tugiye kurureba nk'uko tugiye kurebagana mu kanya ndetse na Nigeria.
Niko sembarushima urebye ku Rwanda rumeze uraruha nk'amahirwe yahe muhe mwaka wo kuba rwajya mu gikombe cy'isi gerageza
ntabwo byoroshye birakomeye birakomeye kuba navuga ngo uyu mwaka uyu n'uyu uko bukeye uko bucyabwira ubona umupira wo mu Rwanda ugenda bagenda gahoro
ntabwo utera imbere cyane
ntabwo utera imbere rwose
ye urakoze cyane rero
yego nawe murakoze cyane nitumaye na Omar ndi Cape Town
muri Afrika y'Epfo
South Africa
yego
kiriya gikombe kubyerekeranye na kiriya gikombe rwose urebye amakipe twahaga amahirwe arimo kugenda dutenguha
yego
ngira ngo nkuko wabibonye Espagne rwose buriya yaradutengushye naho twari twize Portugal nayo urabona ko nta kizere dufite mbega ahubwo ayo tutatekerezaga turabona arimo kugenda ashobora kuzakora ibitangaza nk'ubudage
ye gukomeza
ubudage ukuntu twatekerezaga ubudage ntago ariko twabonye rwose ubudage bwagerageje kwitwara neza no kubyerekeranye n'amakipe y'iwacu mbega yo muri Afurika simbizi reka dutegereze wenda gana wenda hari icyo izatumara
yego ariko se nk'ubudage uvuga ko mutarimo butezeho ibitangaza kandi ubudage bufite umwanya mwiza mu rutonde rw'amakipe akomeye ku isi ndakeka rwari rufite umwanya wa gatatu bwose urumva rutari rufite amahirwe menshi
yego birumvikana ariko nka Espagne Espagne ni umuntu nk'ahantu niyo twahaga amahirwe menshi cyane ubu amaso tukaba dutegereje kuyahanga wenda ubudage wenda bushobora kuzakora ibitangaza ukagikozaho imitwe y'intoki mukanagitwara wenda naho kubyerekeranye na Portugal yo urabona rwose uriya munyegana yakoze ni umurozi mubi cyane
urabyemera se kuko Ronaldo yarozwe
none ntibyabaye se urabona
na urabyemera
ndabyemera rwose amarozi ndahemera rwose
none yaramufashe pe
none urabona atarafashwe se
niko ibyo kuvunika ntabwo byemera urakeka ari ibyo bamuterereje koko
none se umugabo yarabivuze uriya munyegana yarabivuze atwizeza koko ko atazakina none kibwake bikaba se byarabaye rwose
nikoze ko hari amakipe yigeze kujyana abantu benshi babaraguzi b'abapfumu ndavuga amakipe yo muri Afurika byabaye nko muri nka Zaire muri 72 kina mu Budage yajyanye abapfumu benshi cyane ariko icyo gihe niyo kipe kugeza ubugubu yasize mu mateka gutsindwa ibitego byinshi Yugoslavia yitsinze ibitego 9 ku busa kandi yari ifite abapfumu none se ubwo abapfumu urabyemera ibyabo
birumvikana burya hari igihe umupfumu utamwereje neza cyangwa akaba ari babandi barohe ariko nk'umupfumu wabifatiye ingendo nk'uriya we biragaragara rwose biragaragara rwose Thomas wiseka iyo umuntu avuze ati iki ngiki kizaba
kandi kikaba koko
igihe cyamara kugasika kikaba koko none wabihinyuza utwo
none se Ronaldo ashigaje indi mikino muri iyi ngiyi y'amajonjora ubwo nayo urakeka yuko atazaba afite imbaraga atazaba yagaruye ubuyanja ngo akine uko bikwiye nk'uko yarasanzwe
ayo ko ntagaragara rwose nta kizere wenda reka tubitege amaso wenda uburozi nabwo hari igihe hari garanti bugira wenda wenda reka tubi ariko ndabona nta kizere ukurikije ukuntu Ronaldo tumuzi wagira ngo siwe
rwose Espanya so yazize iki nayo barayiroze se
Espanya se yase buriya sinakubeshya aho byapfire rwose ibyo bindi ukunda ikipe ariko ikagera ikarushwa nka Espanya ndayikunda rwose Espanya ndayikunda pe ariko bigaragara ko yarushijwe ni ukurushwa rwose bibaho kandi umupira uradundika urabizi futu nta formire biriya batubwira nta formire futu biterwa n'uko umuntu yaramutse buriya yaramutse nabi nyine nuko
nguyu Omar rero ndagushimiye cyane
yego turi kumwe rwose
komera yego komera bye
bo nitwa Theodore Hategekimana nkaba ndi uwo mu karere ka Huye ni mu ntara y'amajyepfo mu Rwanda nkaba ndi umunyeshuri mu bisanzwe niga muri Université y'u Rwanda
ishami
ryo burezi house hitwa kiyi
mu
busanzwe ndo mufana wa football cyane cyane abafana Arsenal ariko byagira mu gikombe cy'isi cyangwa se mu yandi makompetisi yahuza ibihugu gafana u Faransa niyo mpamvu rero niyemeje kuguma nyine ku Faransa bwanjye nuko nta kintu gisa kidasanzwe mbona bwazagiraho muri uno mwaka nubwo afite abakinnyi bakiri batoya kandi bakomeye
kandi baratsinze umukino wa mbere
gutsinda buriya Honduras ntabwo biba bivuze ko atsinda Espagne cyangwa ugatsinda Argentine muhuye muri muri faze za eliminatoire wenda iyo utsinze umukino wa mbere bigusaba kutsinda n'uwa kabiri kugira ngo urebe niba wasohoka mu itsinda
biba birangiye utsinze kabiri
ubwo rero ibyo mvuga uko dukeneye gutsinda umukino kwanza yose kugira ngo nibura twizere ko twagera muri kimwe cy'umunani tunayoboye itsinda uburyo iyo uyoboye itsinda uba ufite amahirwe yo gutombora ikipe ya kabiri mu itsinda akenshi na kenshi bidakomeye nk'iya mbere muri rusange rero mbona abafaransa tuzaroyobora yatsinda nta kibazo kindi kizaba uretse ko hari nk'ubusuwisi bishobora kutubangamira ariko andi makipe yaroroshye izindi kipe zigeze muri faze eliminatoire zishobora kugorwa cyane cyane n'amakipe y'ibihugu nka nk'ubuhorandi njye mbona bwazagerayo Brazil Argentine utomboye imwe muri izo zaguteza ibyago cyane
usibye ko n'ubufaransa bwagiye mu irushanwa n'abenegihugu b'abafaransa ubufaransa muri rusange budahiriye kipe amahirwe menshi nk'abakinnyi bakomeye barimo Ribéry wakomeretse ntagikine Nasri umutoza atatoranije ngo mujyane muri Brazil byateye impaka nyinshi cyane ntabwo bayihaga amahirwe menshi nawe niko ubibona nta mahirwe kabisa rwose uyiha
bo amahirwe ntago nabayiha amahirwe yo gutwara igikombe ariko nayiha amahirwe yo kugera kure nko muri kimwe cya kane
Theodore yego komeza
muri rusange nkurikira imikino matches zose ntavuga ngo ndeba ngo matches z'ikipe nsona match irangiye nona
ya Portugal n'Ubudage
n'Ubudage rwose iriya match nge nari niteze ko Abadage batsinda ariko sinari niteze ko Portugal izira mwaho bagakina ibintu sekeje defanseri muzimu ufite kariyeri internasiyonali agakina ibintu nka biriya mbega natunguwe
ubundi bataratangira gukina wewe wabahaga nka skoro yihe wumvaga bari butsindanwe gute Portugal n'Ubudage
numvaga bibaye byinshi byaba bitatu kimwe by'Ubudage ariko numvaga ko Portugal itaziramo ubusa
none vuye Ubudage buyihomye bine ku busa
byongeye umuntu witwa Mura niwe ubirangirije na Pepe wabo ubundi ikosa buriya ni irya Pepe
bamuhaye ikarita itukura
niwe mudefanseri bagakwiye kuba bagenderaho experience ukina muri ekipe ishoboye Burayi yatwaye Champions League si mudefanseri bagakwiye kwitwara kuriya n'umudefanseri igihugu cye cyagakwiye kuba gicungiraho
ubwo bivuze yuko ubwo abonye ikarita itukura n'umukino utaha atazawukina
probably ashobora gusiba imikino itatu kuko ririya fote ni iryagaragariye amaso yose bivuze ko rero icyo gihe Portugal yabitashye kuko nta n'undi mudefanseri wagira ikirenge mu kintu cya Pepe muri Portugal bityo ari za Ghana na Amerika zishobora kuyuriraho gutyo na Cristiano nabonye utameze neza cyane nuko bikarangira
Cristiano hari abavuga ngo yararozwe bakabyemera koko ko yarozwe wowe urabyemera
njye amarozi muri football sinjya nyemera kuko amarozi rega rero no mu buzima busanzwe hari ikintu ntajya numva ngo umuntu yaroze kanaka ariko wenda bibaho ariko muri football hari igihe umuntu ashobora guhura n'icyo twakwita amahirwe make noneho bitewe na adversaire bari bahanganye kuko abantu barabyitwaje ngo yamuroze byagenze gutya ariko nge nta proof nabona uzanyemeza ko amarozi abaho muri football ntabwo njya nyemera
nuko hategeka imana Theodore urakoze cyane
Murakoze namwe.
Nshuti zacu rero muteza amatwi ijwi rya Amerika, abakunzi b'umupira w'amaguru by'umwihariko barimo bakurikirana igikombe cy'isi kirimo kibera muri Brazil, nicyo turimo tuganira muri aka kanya.
Ego, nitwa Elia Nizeremye, ndi Kiramuruzi mu karere ka Gatsibo, intara y'Iburasirazuba mu Rwanda. Igikombe cy'isi ni cyahuruje abantu benshi by'umwihariko n'inahanga aho turi. Abantu barishimye cyane, baragikurikira abato n'abakuru, urabona ko ari ibintu byiza. Abantu benshi cyane usanga bakwiriye imihanda yose bareba, bishimye ku mateleviziyo, ku turadiyo. Ni ibintu ubona bishimishije cyane, birango bamwe nuko nta matike y'indege bakerekeje muri Brazil.
None se nk'imikino iba bitinze cyane, haritangira saa sita y'ijoro yo mu Rwanda, haritangira saa cyenda y'ijoro yo mu Rwanda, yo mubigenza mute kugira ngo mumenye uko byagenze muyirebe?
Ntabwo byoroshye kuri nko kuri ya mikino itangira mu masaha ya nijoro n'iya saa cyenda. Gusa ino mikino ya saa kumi n'ebyiri n'iya saa tatu nta muntu ukunda umupira ugiyihomba, usanga bose bakurikiye. Gusa hari n'igihe umuntu abyuka mu gitondo akumva abantu mu masaha kumi n'imwe bati tuvuye kureba umupira wa saa cyenda, ukumva uratangaye cyane. Bigaragara yuko imikino yahuruje abantu rwose ku buryo bw'umwihariko.
None se nk'abo bantu ubwo baba bariraye ntabwo bazinduka bajya gukora, babigenza bate, babifatanya gute n'akazi?
Ahubwo bemeza ko ayo masaha ari amasaha ya saa cyenda, iyo barebye uwo mupira bituma bavayo, noneho nk'ikipe zabo bafanaga zatsinze bituma babyukana baza bafite agatege, ku buryo iyo umupira urangiye amasaha kumi n'imwe we azahitira mu kazi ke asiriye asubira mu buriri. Ugasanga ko rero bituma akomereza ko ahubwo n'umupira abantu nta kintu urebye kinini cyane wishe.
Naho ngaho Gatsibo hari abantu bakubwiye ko bajya barara ijoro bareba umupira?
Benshi cyane rwose, benshi usanga babyuka bakubwira ukuntu byagendaga, pronostike z'ukuntu umupira wari umeze, ikipe ya dominaga iyindi, ukuntu babirebaga ku mateleviziyo. Ntabwo uretse ko nyine atari bose, ariko hari ababikurikira cyane batajya bacikanwa bakangwa n'amasaha.
Uwo umaze kureba imipira ingahe wowe ku giti cyawe se Eli?
Maze kureba imipira ine. Maze kureba imipira ine, narebye wa Croatia na Brazil, ndeba Cameroon na Mexique, maze kureba Portugal n'Ubudage, nanarebye umukino w'Ubuholandi na Espagne. Iyo mikino ine ndumva ariyo nakurikiye neza, naregere na kuzana indi narebaga ngenda nayitegereza, ariko iyo ngiyo ine niyo nakurikiye by'umwihariko cyane, minota 90 igashira.
Ikintu cyagushimishije muri iyo mikino yose wabonye ni ikihe?
Ikintu cyashimishije ni spectacle y'ukuntu abarutayizamu bitwara, kuko kugeza ubu ngubu nta mukino n'umwe urarangira ari ubusa ku busa. Usanga imikino irimo ibitego, baratsindana. Nicyo kintu kirimo kunshimisha by'umwihariko, nko ku ikipe ndimo gufana cyane y'Ubuholandi, usanga ko rwose ni ugufana umuntu agashyiramo hafi umwuka kumushyiramo.
Noneho warishimye cyane ubonye batsinze Espagne, igihugu cya mbere ku rutonde rwa FIFA. Espagne imaranye uwo mwanya imyaka itandatu yose, warishimye cyane?
Byari ibyishimo bidasanzwe, noneho byari nko kwihorera. Korea Espanye yari yaratsinze Ubuholandi ku mukino w'igikombe cy'isi wa finale giheruka, noneho bagafara revanje imeze kuriya. Byari ibintu bitangaje, n'abafana byaragaraga ko bamwe barishimye, n'amaemosiyo yaraza batangira no kuriya.
Nabo byarabatunguye gutsinda ibitego byinshi kuriya?
Byarabatunguye rwose, byari ibintu bitangaje.
Hanyuma bituma bamaze gutsindwa bo, bituma na kapiteni wa Espagne uriya Casillas uri umuzamu wabo asaba n'imbabazi aba Espagnol bose.
Ese by'imbabazi, ariko bigaragara ko nawe n'ubundi ntawamurenganya, kuko ikipe n'abakinnyi 11, ariko nawe bigaragara ko agenda agera no mu zakuru. Biriya ni ibintu bisanzwe, ntabwo ikipe yabara kuri 16 yonyine. Gusa ni igikombe ubona kiri spectacle, abantu barakina. Ubwo Brazil yatsinze Croatia, kumva n'abagatari bo Croatia biraboneka yuko ikomeye. Ukabona ko ni igikombe kibita udushya twinshi, igikombe umuntu atamenya ngo kizataha mbere yuko imikino irangiye.
None se we kukunda Ubuholandi bukaba bwaragize gutya bukihererana Espagne ngo vutu 5-1, urabona Ubuholandi buzagitwara?
Mvuze ku bandi buzagitwara, jya bimeze nka bya bindi ngo nukugurishuruhu kinyago tutarakica kuko ndee n'ubudage mbonyanga mukanya nago wabwiringira yuko duhuye bwa tworohera biragaragara yuko haracyari kare harya gatseka gifundikiye karimo ibintu byinshi bitegereje kureba n'amaso
ntuzatezuka rero uzakomeza urebe kugera kuri finale ku itariki ya 13 y'ukwa 7
kugera kuri finale rwose ubu ngubu amasiko kugira ashize umuntu akamenya ko rero gitwaye igikombe cy'isi cyahuruje imbaga nyamwinshi y'abantu.
None se nk'amwe urubyiruko rw'u Rwanda benariya marushanwa hari amasomo muyakuramo?
Amasomo tuyakuramo buriya mupira ibintu bihuriza imbaga y'abantu hari ikintu byinshi bitugaragariza nka kuriya ureba ama esprit d'équipe no kureba ukuntu abantu bitangira igihugu cyabo kureba ukuntu mbega byigisha ibintu byinshi ukabona ko n'igihugu ibintu gikora nko mu mupira mu buzima busanzwe abantu babifatiyeho urugero bakagira umuco wo gutsinda ahantu hose haba mu masomo haba mu buzima busanzwe muri politike mu gukora neza byaba ari ibintu byiza cyane abantu bashyize hamwe gukora umupira haba harimo gushyira hamwe kuriya abantu bahererekanya bafatanya ni ibintu ubona ko byafasha sosiyete cyane rwose by'umwihariko urubyiruko rushaka kugera ku iterambere.
Eli ndagushimiye cyane.
Tomasi nanjye nishimiye ko tuvuganye ni ubwa mbere urakoze cyane aho ngaho Washington turabakunda cyane.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda turaganira ku gikombe cy'isi nk'uko rero mubyumva cyahuruje imbaga ndizera namwe mwese muteze amatwi Ijwi rya Amerika ko mukurikiranira hafi iby'icyo gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru cya 20 kirimo kibera muri Brazil kugeza ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa 7 gutaha.
Yego, nitwa Nyanzima Alfred ndi mu karere ka Kirehe. Abandi umunyeshuri mu ishuri rikuru rya Kibungo inateke narayirebye narebye umupira wa Brazil na Croatia ile kompana na Brazil cyane.
Yego.
Bo izindi nagiye nzumva kuri radio kubera ko nakunze kubura umwanya kuko niga muri weekend nkunze kuba ndi ku ishuri akenshi rero ubwo twadufite amasomo akomeye.
Brazil suko yitwaye byaragushimishije kugeza ubu ngubu?
Brazil byaranshimishije nabonye Oscar atsinda ndeba Neymar mbona Croatia ibanza kubatsinda igitego cya mbere mbona uburyo Brazil ishyiramo akabaraga cyane Neymar agerageza gutsinda igitego cya mbere mbona yongera gutsinda penalty kabisa byaranshimishije biteye ubwoba.
None ubwo kuvuga urayihaye ahe mahirwe se?
Njye mbona ariyo izagitwara nyine mbona nitwe tuzagitwara kubera ndi umufana wa Brazil. Uretse ko ifite nanone deforma gakeya kuri mubo hagati bakoresha ingufu nkeya cyane ku buryo ubona cyane urabona Costa Rica niba ari Croatia yari yatwatatse cyane bya hatari yari tumereye nabi.
Ariko murayitsinda?
Turayitsinda ndishima naraye meze neza cyane.
Ubundi kugeza ubu ngubu uzi umubare w'ibikombe by'isi Brazil yatsindiye?
Bo, ibyo nibuka ngira ngo ni nka 4 hane, ndumva ari nka 4.
Ni 5.
Ni 5.
Yego, ubwo rero bivuze ko nakiri igitwaye yagitwara Burundi. Mu kuvuga ikipe itsindiye igikombe 3 gitwara Burundi. Noneho rero
nabo narinzize ibyo ngibyo.
Uburyo niko bigenda. Igitwara Burundi noneho rero ubu ngubu Brazil nkuko byifuza iramutse igitwaye nanone yabitwaye igikombe cya 2 Burundi.
Byaba ari ibintu byiza cyane, byaba ari ibintu byiza kuri twebwe abafana bayo rwose.
Hanyuma rero ikurikirwa n'Ubutaliyani nimba nibuka neza nabwo bwagitwaye inshuro enye. Mu mateka nuko bimeze.
Ni byiza cyane ndishimye kwa Brazil yongeye igitwaye byaba Burundi ni amahirwe masa gusa itwerekanaga umupira mwiza turayikunda buriya. Ntabwo tubabaza umutima hari igihe ufana ikipe noneho ugasanga uhora ufite ubwoba wumva ko buri munsi yatsindwa cyangwa se mbese ukumva ntabwo ufite kuraje ukumva urahangayitse. Ariko nka Brazil yo iduha icyizere rwose tukavuga uti kabisa uko biri iratanga amahirwe cyangwa se iratanga isura nziza ku bafana bayo ukumva uhora utuje.
Niko se Alfred wowe ujye utera agapira rimwe na rimwe
agapira se
Nese meroka kugatera nyiga secondaire none nagiye muri kaminuza sinkiwa numwanya umuntu le ndwana ni ibintu byo kwibihira ndirira ngiga muri privacy biramvura nago nyigatera cyane
ariko kakareba
ndakareba cyane no mukanya maze kukareba rwose kara ka Portugal n'Ubudage yongiye kureba ka Espagne n'Uholandi ariko Espagne yarambabaje cyane
kubera iki
yaratsinzwe cyane kandi ifite abakinnyi bakomeye nka Ramos bariya bafite defense nziza urabazi muri Real ariko nabonye uburyo bitwayemo umuzamu wa uburyo yitwaye birambabaza nibwo nandi kuva no mu masomo ndeba igice cyakabira ariko narababaye biteye ubwoba
ngaho ko rero niko bigenda mu mupira w'amaguru hari bidateguza
nawe se ndebera nka Portugal ifite umukinnyi urangiranwa nka Cristiano ubonye ibitego biye mu kanya urabona baba we ibintu biteye ubwoba biriya bintu rwose umupira w'amaguru wica ruhindagurika sinzi impamvu ntabwo ndamenye impamvu kabisa yewe ariko urabona ko kabisa Portugal ishebeje abakunzi bayo baba we ntabwo bari businzire ntabwo basinzire
cyane cyane abakunda Ronaldo
natwe nge narebye ndeba ko byibura uretse wenda nka kufurateu no bwa nyuma wenda nabonaga umuzamu akuyemo yari remereye ariko ibindi byose nta kintu yigeze akora yashatse umupira cyane yakinaga afite witness ubwoba wenda natekereza ko ari bwa burwayi bwe bavuga ngo wenda amazi minsi arwaye ariko nta kintu yigeze akora kigaragara mu by'ukuri
hanyuma bya bindi se bavuga ko bamuroze we ntabwo byemera
kabiriya bintu ntabwo mbyemera biriya ni imagination biriya nta kigenda nta ntabwo njya mbyemera kuki bataroze Messi cyangwa baroze Neymar biriya ni ibintu by'abantu nyine baho ngaho gusa none se niba baroga kukigana idatwara igikombe noneho niba baroga bo babanje gutwara igikombe cy'isi ngo nabo bamenyekane
kandi abo baravuga ko baroze Ronaldo arabi wabo
urumva ni ibintu nyine nk'ibyo ngibyo byo gutera ubwoba gusa
niyo nzima Alfred ndagushimiye cyane
yego urakoze cyane
nshuti z'ijwi rya Amerika rero mwiyumviye ibyo bakunda umupira w'amaguru bavuze ku gikombe cy'isi kirimo kibera muri Brazil twabonye nimero z'abantu benshi cyane b'imihanda yose ku isi nimero nyinshi ndetse zinatunanira kunyuramo harizo muri za Malawi harizo mu Burundi zatunaniye ariko rero mwakoze cyane maze mukomeze mugira umunsi mwiza mukurikirana igikombe cy'isi cya 2022 kibera muri Brazil mwari kumwe na Thomas Kamirindi Imana ikomeze ibafashe Put your flags up in the sky, in the sky. Chocolate. And let them set the sand.